nikijua hivyo hata wale wenye tumezaliwa nao mabro na masiz naanza kuambia nyinyi sasa unajua it has been good. Mmenitesa sana kwa hii boma. Mmenitesa ya kutosha, kumbe damu yangu iko hapa. Naanza kuoga hiyo manguo. Mimi nimekuachia viatu. Yuko mpaka anachukua CV. Mwambie nipeni CV zenu niende nazo kwetu. Something can come up. Nipeni CV zenu.
Juu ingepata tu kile nataka tu, tukiwa kwa mata tu, kile kilimata tu, kufika raka tu, kufuliana tu, kurukiana tu, patuli hata tu, wache tu.
So vile una cheki jo, tumerudi kaa, tumebadilisha nguo, different from part 1. Na reason ni Nairobi kulikuwa kuna flood jo. Baka Ian had been taken by the water. We are like Ian. So in solidarity na Ian tukaamua
nimeosha.
Just sote tubadilishe nguo. Hiyo kuna raia inalia na floods jo, ni rapture. Nasema stima ilienda tu.
Eh manzee jo, stima ilienda. Jana usiku. Ilikuwa Sunday night you guy. Alisikia mlipuko you guy.
Mkuu.
You guy tuna watch tuka ton tu na raya zangu.
Yeah, yeah.
Tukasikia boom. You guy. Ukisikia hivyo na imefuatwa na giza.
It's time to go to sleep.
Hey, raya ziko, hey. Nini ni tayari mlipuko? Naambia wewe angalia giza. Tayari gani? Waga na zililipuka transformer mbili hizo.
Hiyo ni ile inakuwa serious.
Sasa sijui waga zinalipuka sayareni kwa nini. Juu time nyingine ya kawaida. You guys unajua ndio maana simama chini ya transformer. Waga sizi trust. Waga sizi trust.
Love zote zinakuwa na this car buzzing.
Amesema magi karibu na kuna vitu jo unacheza. Karibu na mimi hiyo hata nikipita transformer mupita haraka but kitu muogopa more than transformer ni buildings zinaundwa jo. Ucheki story ile happen isili. Isili majuzi jo kuna keja iko inaundwa hatimaye ilitoka juu jo ikagonga mse. Alienda tu hivyo jo. You guy unaenda tu hivyo.
Lazima jo sasa hivyo analipo ama.
Ge Kenya utalipo wewe.
Unajua
wasi usahau igi like kitu wagambaya na country kama Kenya ni tumekuwa ga inakuwa ni jungle. So fikiria the law works. The law does not work. It works for a few people. Wati kige raz na kujenza kutisha. I'm going to see you. And only see you, Buddha. No hayo wakigivu lo nafikiria. It works for the chosen few. Haki na Ahmed Nasir. Waso na see you. The Supreme Court anataka 300 million. Na naiza pata. Na hii ni doya taxpayers. Unalipuaje 300 million. Doya yetu. Unacheki. So wawo kitembea karibu na building. Wangu kiuwe na mawe. Hiki familia kwa kuna kitu ina get. Inaenda tu hivo. Hakuna
yeah, maybe nini kwa signboard ilikuwa imeandikwa construction going on.
Yeah.
So itasemekana wewe ndio unajui kusoma.
Na ni ujinga cause unajua inafaa kuwa na
Keja unajua keja zinajengwa kando ya barabara kabisa.
Yeah, yeah.
Unajua kama hii area yako kuna keja nyingine.
Yeah, najua.
Inajengwa ukipita hapo lazima uingie kwa barabara ya lami. Si unamezea hiyo ni.
Najua. Yeah.
Lazima upite sasa kwa barabara ya lami.
Wageni nipatie attention ba. Alafu apart from hiyo ukitoka masaidi za Mada ukienda Nairobi West TV kuna building pia iko hivyo tu natengenezwa hivyo next to ile equity kuna equity flani waga inarobi wambaya what is oraya spenyaji every year every year ki robi wezo oraya ushingwa wako nashindwa like cause kaili robi wa mara kwanza wasa wakashikwa zina wanisha mkena mara pili mnangojwa kuna wakati oraya zimelalishwa chini so yo equity kuna kwa gana nini flani kwa hapo next to building inaundwa na the same thing kwa baro ile like ukipita hapo
kwa baro kabisa kabisa
so huna space so kitu yote kianza kuanguka pale mbe hautakuwa na time au mimi waga raya headphones you guy na headphones zangu jo kiweka noise cancellation you guy ni ngoma
tu peke yake
ni ngoma peke yake
unajua usikie gale mtu ya Dalma Sotieno lidedi givo akiwa majuu usikie gale story
zizi
you guy kuna mtu ya Dalma Sotieno jo alikuwa sijui Canada
ule MP ule
huo buda mtu wake jo alikuwa ga Canada jo falikuwa raya kaa mimi jo the design ya atmosphere slug I put my headphones for this world I ignore tarad raya mob zishani onaga jo kuzo jo laga lazima tutembee siku hizi ndio nini yale angukiwa na ndege jo aliangukiwa na sije ilikuwa helicopter ama small plane na kuisikia noise cancellation you guy Yesu straight wasa namwambia jo buda kuzo tasikia tu kibeza alafu shinde hizi headphones zangu leo
sasa kuna time ni nikikam ile time ulikuwa naishi LA kulikuwa na baro coming from kuna baro ilikuwa na construction karibia gate yenu si ndio back in the days nilijipata nimekalia Benz jo Junikuwa na earphones na blast to music. Umse siski. I can't hear shit.
Neno na nikuwa na mdharao.
So umi lijipada tu nimekalia tu Ben. Rayazi na kamkuni check. Siko nasikia. Inakuwa riski.
Inakuwa riski sana. So hiyo ni kosa nini? Kwa zoni wataka kuingia in the world of noise cancellation. Kuwa rada. Like, mihino utapata nimeka hivi. Masikio just to cause ukiweka gashida ukiweka transparency waga sasa inatumia hizo mics kukua kuchukua kila kitu iko round so unasikia ngoma plus but ni risky sana huo mtu huyu alidedigini 2008 May 13th alikuwa anaitwa Isaiah Otieno jo alidedigi jo hivyo tu
aliangukiwa na nini
aliangukiwa na chopa
inakaa jo ni Jota tao kuna zine zinajengwa hiyo guy.
Yeah, lazima kuwe rada.
Paka hapa Kilimani.
Mi shida yangu.
You guys zinajengwa design. Ukitembea hapo karibu na hiyo keja. Unapigwa na hiyo vumbi. Roji wameka hiyo hizo gunia. But hiyo vumbi bado inapita tu.
You guys shida yangu waga ni moja. Hakunaga consequences. Angalia hivi. Kitu kama Boeing. Boeing, ikianguka moja. Kampuni waga inakuwa sued. Unajua hivyo? Try kuimagine hapa Kenya. Vile kuna kukana road accidents mingi. Tukianza kusiu sako. Gari ya sako ikikosa accident. Tunasiu sako. Tunachukua gari zote. Zinachukuliwa na gava. Alafu zinauzwa. You get accidents zitaisha. Accidents za public buses zitaisha. Kuzua sata kwa leo ya ni mdosi kesho umesota. Juhu nikuwa natrai kuambia madere wako, endeni ya raka mlilete, do, unacheki. But hakunaga consequences in country.
Hakuna.
Alafu, hakuna raya zinonaga, the fact there are no consequences. Things will keep happening. Accidents itendelea kuhappen. Yuge, hapa Kenya ukiambua, like, wacha tutumia the term, God forbid, ukue kwa accident. Wantaka, udedi kwa ndege ama udedi kwa baro. Ndege at least familia yako, ikiwa si mistake ya pilot, your family can be sorted. Najib?
Yeah, yeah.
Kose, yaa, tutulipa. Kama hii, yaa, ninyo jualilipa. Hii, yaa, Ethiopia Airlines, ili ya kukaga. Lazima walipe. That's how you make people accountable. But sisi chuna pataga, hii bus, iko na hii accident, bado zimeja kwa baro. Hii bus, iko na hii accident, bado ziko kwa baro. Sako, kwa baro. Hii, ya kunaga. So, kutembea karibu na building, hii tunasema kwa mse yote. Si ati tunasema ita happen, but just avoid. Because if anything happens to you, hata hosi, wendi utalipa. Family yako. Si ati hata kwa construction.
Kutu chuma tonye, siwa tunatrap nini. Kama zinaitwa trappers na nini. Unajua, most of them zinakuanga like a foot. Foot high, in length. Unajua, mi utuangalie niko like. Maybe, Monday raya imeamka na mahangova zake. Ama, unajua hizi raya si ati pale kwa mjengo. Ati wanaongelesha nguo vi soft. Ukianguka unaulizwa. Kwa nini unatoka na ujaomba ruhusa?
Sio
medunda jo. So unapata musa ukizo raya.
Wakoge wamevaa kitu yote ya kujizuia.
Hizo raya zinakuanga.
Hakuna aga jo.
Zinawaka under stress na threats. Maybe, utotuchuma unajua naeza. Ama pliers ameshika. Unajua. Ama nyundo.
Anything ikitoka
huko juu.
You guys, mass times acceleration. Kitu kidogo hivi. Hata msumari. Big hivi, itoke juu, inakudedisha. Kwa zile, by the time inafika chini, ni kaspia juu. Ile, itakuwa ni serious sana. So, stay safe out there. Of course, atuambiwa sewa sinini. But ujue tu, hii nchi inaga sheria. Tusijidanganye history. I'll see. Hakuna kitu tasiwe kwenda huko. Like, sheria yu wakigi bila unafikiria. Hii sheria yiko na watu wakusiu. Hao ni the Ahmed Nassis, the Donald Kipkorirs. They work with a different law. Then kuna sisi. Sisi ni wale kitu hiki kuhapenia. Itakuwa tu, tukua tunakupenda, lakini Yesu Kristo alikuwa
anakupenda. Alikupenda zaidi.
Hakuna consequences. And it's a sad set of affairs.
Sijuka kuna raya ingine ilibaigi unga mbaya. Unga tuizi, unga zinakoga, unga za ajabu.
Yeah.
Sara ya zinayambia, apana, unajua yuki siu, unaheza pata milioni mia moja.
Hiyo pia neza happen, utasiu na upata milioni mia moja, but doa itai kufikia. Hata ni kuambia kwa nini. First, hii kampuni ita appeal, sindio? Iki appeal na ushinde, doa yako 9 times out of 10, and 99 times out of 100, doa yako endaga na lawyer. Alafu lawyer kuachie. Hilo ya Kenya atakuachilia, na najua, hakuna place nza mpeleka.
Hezi kuachia.
anapochekeda amesikizana judge si ufala utampatia 100 m mimi nitachukua 60 au chukue 40 judge anakuambia sawa yuko unapatiwa vizuri jona chiko kwa nini judge amefurahi kupatia nani 40 m yake okay we live in a jungle jo na I think ile sio sawa realize
tuzuie tu noma kama kotini kamenuka basi
eh tuzuie noma tu hii inchi jo inakuwa iko na wenyewe kuna sisi alafu kuna wenye inchi si ndio but tukitoka hapo of course wacha tubongejia vitu kadhaa zile zime happen poleni joka tumekuanzishia ni show mna expect kucheka lakini tumeanza tukiwa serious juu lazima tubongeje hizi vitu tuchanuane pia si ndio so of course one of the trending topics over the weekend at least kwa wase kama sisi wale tunatafutanga content kama hii ni kuna kapasta fulani juu anaitwa ni Bishop Joel Waweru kuna vile church yake ilikuwa visited na President Ruto. Alafu akatolea tu zile kwa sermon yake. Yuko Miss Jafurahia rais vile wamekuwa kikuliganisha na Zakayo. Alafu jona nikijua Ruto ameboeka. Ira ya. Alafu hata kabla tubongejwe Ira, acha tubongejwe Ruto. Ruto hajuagi ku check company yake. The company you keep. Like Ruto waga surrounded na raya zingine. Like alienda hapo aje chat ya Ira ya. Cuz Ira ya nilienda sasa nimeenda after this story toke nikacheki Gaitho. Gaitho ameandika story na hiyo maanishi this dude is guilty unajua but he's been yuko kotini of course you are innocent till proven guilty sindio but as a president are you supposed to go to a church yamse ana battle charges jo unachikini Bishop Waweru battles sexual harassment charges
reko hapo tu kwanza ni sexual harassment unajizo ni serious inamaanisha ira haya ni raya hata si ukatiana imefika mahali sana ku force mamanzi si sexual waganile unashika dem si rap lakini una grab kiraya
sindio kumguza tu without unajua hata kuguza dem hivi
sikizeni
kama chanya miwa na mahoka wa kidu
simtulie ni wasomee article lakini zote ni alleged ira ni innocent till proven guilty the only thing is if I'm a president siendi kwa kanisa yake siwezi enda kwa kanisa ya mtu yote uko na kesi okay siwezi enda kwa kanisa lakini sasa that's it tuendelee the applicant is a bishop this sexual harassment is said to have happened between 2018 to 2021 huyu sasa ni lawyer wake ana argue. This is a period of 4 years. In days, that's 1400 days. They do not say where it took place and what acts constitutes sexual harassment. So hira ya, inasemekana nini? Ilikuwa ina ni kudaradara. Niko na check your place. Ilikuwa ina like your groping na vitu kama hizo. Alafu kuzi lawyer wake ni anauliza kama... Kusinojia ta kuwink ni sexual harassment. Huh?
Yeah. Oh, kuwink.
Yeah, jowezi kwa tu pale, jowe, like ka pasta. Okay, pasta ni dude. Na every time hiyana na hit nautico.
Noted.
Ask ka pasta, hiyana na meet. Pasta nambia hiyana, let's meet. First swali hiyana na uliza ni, what plans do you have with my ass? Yeah, so ira ya, iko na kesi kotini. You as a president, unaendaje kwa chache ira ya?
Na blame hizi ira ya zenye, zinapanga hii schedule yake. Unajua prezo before and place, lazima waangalie background, waangalie miradi yenye kama imesimama, waangalie mpiwa hiyo hili anafanya nini. Umsema ya na ubiri, kama unajua pia uche kikama ni raya kukashifu ma politicians.
Wasikuja kuenjoy your rezo.
So I think hii team yake niko inapanganga hizo vitu zake zote.
Yeah.
Nimemwangusha this time. Niko sure I don't think alikuwa anajua.
Hakuwa anajua. Hakuwa anamezea. Lakini kama ndio iko na kesi, si unajua tu anajua akibamba Ruto next week. Mashtaka dhidi ya mhubiri yatupiliwa mbali
yeah.
Sasa jeu zinatupiliwa mbali you guys.
Excuse
ukiona kwa mtandao ni kesi imetupiliwa mbali. Mcheki hata kuna juzi tu I think 2 weeks ago ya Gashagwa fulani litupiliwa mbali.
Akaambiwa ana own ile land ya 1.5 billion.
Sasa ile tupiliwa mbali you guys.
Naona kunka ile time kidu debate alisema iko worth 600 million. The math is not mathing you guys. Alisema gaibo je. So hii raya inasemekana story yake udem alikuwa anasema at on diverse dates and different times at Otiende in Langata, Nairobi, being a person in the position of authority, persistently made a sexual advance at JNM, knowing that the such advances were unwelcome. So you ndio nini nasema hivyo. She complained of several frustrations, among them demotion, pay cut and embarrassments as a result of her rebellion. JNM also narrated to the investigators how the bishop's wife walked in on them as the bishop was forcefully trying to kiss her.
You know,
yeah,
because Judas alikuja kama amepiga Yesu mate. Najivu na kunaendaga.
Yeah.
Ah, kumwenye kuonyesha ni nani?
Eh, kumpiga mate wa Farisayo.
Ndio huyo.
Ile ile somo Bible ama kiss ni noma sana kwa raia za kuhubiri.
But sasa tunaje na go back to the president. Ile kitu tunasema like this dude could be 100% innocent, yes? That's a possibility. The only thing is, as a president, do not like be surrounded by so many people with cases that unashindwa jo
hata unawa visit
si ndio sikia jo
amekuwa custom to
hizi kesi uko na raya ilikuwa na battle murder charge kokwa ni cabinet secretary raya nyingine iko na nini attempted rape si ndio unaenda kwa church ya mtu yuko na nini na church ya mtu yuko na pia kesi ya sexual harassment Raya ulituchagulia kama governor iliendaga Teams University. Like, what are we doing here?
Yes. Alafu, pia, akona CS. Issues zake.
Yeah. Ulicheki tuwa story ya CS.
Ulicheki CS.
Na kumicha. Alifanyaga diploma, afu akaenda masters. Juhu akufanya undergraduate degree. You guys... Raya za Ian zinaitua Cox. Zilimtolea za ovyo mpaka kanini tu. Ametoa CV online.
Ni vile umsi anasema. Kwani hawana watu wanawaambia wanachoma ama? Because unajua ni kuchoma tu live.
Mimi nashindwa. Mimi naweza taka chini na Ruto John muulize job tacho ni nini.
Lakini unajua inaweza kuwa ni strategy. Unajua kuko na raya zenye ziko na mashtaka wanaweza ingia ndani anytime.
Yeah.
Unajua hiyo ni blackmail.
Yeah.
Usipofanya. Hii kitu yako na ifufu. Usipofanya hii kitu yako. I think juu sahi haziwezi kuwa mob hivyo without motive. Motive sasa ni kuwa hold na kitu. Mimi najua kitu yako. Unaona?
Acha muona. Mira ya. Motive ni kuwa hold.
Yeah, I'm grabbed by the balls. You can't talk anything ill about Igava.
Juu niliona video ya Nakumincha anabonga Ruto kabisa. As in ni siasa. Ati mimi kuambia cha F kwe 200 nimekosea kweli. Yani ni?
Anapiga siasa.
Anapiga siasa ingine hata aingi.
Mimi kupatia mtu aishi kwa nyumba mzuri. Siyo ni ungwana.
Mwaja zile vitu zile raya zinazushia. Ni vitu zingine tofauti kabi. Yani wanachoma picha. Kwanza umadha anachoma mbaya. Na madoki unaja... Sidhani kama watamuachilia. Waje madoki wansi wamejua una hizo mapepa. Na wote ndio wapate job lazima wakuwe nazo.
Watakuwa na enjoy sana jo. But hizi raya ni interesting sana. But sasa wacha to go back to jina Zakayo jo. Wajua jina Zakayo nimeanza kufeel ni kama imefika level fulani. Try kumajini kwa LD. Kuna a political rally. Uko LD. Na sasa hiyo jo unatafuta best yako jo. So tusemekaa sisi jo. Natafuta Zak. Wajua Zak kuitwa Zakayo. Wajua zi ita jina yake kwa political rally. Uko LD. You guys can zakunukia.
Hata Zak.
Yeah.
Hata zetu.
You can kaza kunukia kwa niko sure. Hii jina Zakayo saizi LD ni kaka kuita mtu nigga.
Yeah, of course.
Yeah, you can nigga.
Yeah, of course.
Yeah, you can like, wait, what is name? Hey. Yeah, you
guys are kind of serious. Hata ukiwa pastor, hauwezi preach your part. Ruto akiwa.
Yeah.
Hauwezi. Hiyo part ya Bible hiyo inasemaga Zakayo katoza ushuru. Yeah. Alafu tena akapanda kwa mkuu kumtafuta Mesaya. Yeah. Unajua unaweza kuwa tu innocent. Yeah. Ujui Ruto kwa backbench.
Kiswahili sana.
Yeah. Biblia imeandikwa hivyo you guy.
Alipanda?
You guy alipanda mkuu. Mm. Sababu alikuwa mfupi, alikuwa mbilikimo.
Yeah, okay, mm. Okay.
Mesaya akamueleza Zakayo shuka kutoka kwa mkuu. Ashuka you guy. Akasema alikuwa anataka tu kuona Yesu. So unaweza kuona preach innocent. Alafu Ruto aingie kama ujui. Alafu umeinsist. Zakayo akaambua shuka chini. unajua ngoja hapo hivyo nyuma na bambo.
Yeah.
Unabambo na magodi gari. Sasa ile kitu ambayo unajua tumekuja kukupatia pesa alafu unaleta matusi. As in your verse, Ruto ameitoa. Na unajua ni mtu wa church. Na ameitoa kabisa.
Unajua sasa hizi na make sense. Kuna zile raia zinasema kuwa the president has central in his locks. Zakayo shuka kutoka kwa ukuyu. Kuja. Siko na nini. Yeah, but saizi kalenda kunuka jo. Yeah, try kumaji.
Kalenda kunuka, yeah.
Uza itaraya Zakayo katikati ya LD. Ama bomet. Ama so thick.
Unaweza discover your speed. I
hope she died a place and you can't run.
You can't.
Adia place kime kumisteko na pita kuma go. Kala raya sa niza kupati your head start.
Yeah, your head start.
Nati.
Acha afike Kigoris kwa.
Yeah. 30 minutes head start. You guys. Sipo kata lift. He knew 30 minutes. Yeah. Yeah. Utajua uchu.
Nikoshua waka raya zina report sasa kwa makarao. Wajia yu raya nini Rift Valley, yu ni area ajabu.
Yeah.
Waliza pata raya minatu police station. Kuna mtu ambaye amesema kutacha Zakayo sija nani akani you
yeah,
guy
yeah,
na ana report unajua hiyo area hizo raia wa gazi metambua Ruto design hata nini happen you guy hata nini happen hata wende kutoa za ovyo ati oh in fact kwanza hizo Rift Valley ukijaribu kusema na Kenya imekuwa na shida kila mtu anaanza kuangalia shida gani shida gani unataka kuongelea juu ya rais unajua unashindwa hizi raani nini jiongelea juu ya rais nimesema tu Kenya siku hizi kuna mashi
zinakuanga protective
hey, kuna raia fulani ni neighbor tulikuwa tunabonga tu raika ikatoa tu hiyo na siku hizi Kenya kuna mashida wajua raia ilitoa gani kwani siku ya uhuru hakukuwa na mashida siku ya uhuru hata nilikuwa mbaya zaidi Kenya raia ndio nini
raia zitaka
alafu unajua hizi raia zitamchuza unajua wanamtambua sababu ni tribalism si unajua tu tribalism wage na shinda you guy
unajua Kenya jo it's all about tribe
eh ni tribe you guy tribe ndio mama tribe ndio baba hata saa hii naona raya zinazusha, but ikifika 2026, you guys unajua formation, zinaanzaga hapa Nairobi.
Line-up.
Zinaanzia katu hapa Nairobi, juu mi najua kwa sababu ya tao. Sababu tao, ukienda kama tea room, stage mob ni za wasapere ya. Stage mob ni za wasapere. Unaona wameka nini, ka nini ka posta hapo. Branch, UDA branch, ya darwa. Alafu wanaanza kupiga siasa. And then ukienda hii area nyingine hapo tu mbele kidogo kuna basi za coast. Unapata wa meka ya ODA. Ni mtao you guys CBD.
Watu wanatake watu wanaanza kutake sides.
Watu wanaanza kutake
sides. Same street.
Same street.
Yeah. Watu wanaanza kutake sides.
Yeah, so mimi waga najua tu wa Kenya ni wale wale. Watapiga kelele but ikifika hiyo time 2026 raia zinarudi back home.
Yeah, itakuwa. Alafu, talking of kurudi back home, of course, one of the stories we are going to make headlines hapa Kenya ilikuwa ni story na nani, Branchira. So rest in peace to Branchira. But sasa, I don't know how true this story is. So tutabonga na allegedly, because siamini everything I see on the internet. Yes? But story ilikuwa kuna vile nini, kuna vile, anaitua Grand Budaki alikuwa memdisown. Sindio?
Kabisa.
Aya, alikuwa memdisown kabisa.
Even in death.
Yes. Na alikuwa memdisown juni, kwa sababu kana nimse wa LGBTQ, sindio?
Yeah, yeah, yeah.
But, wacha wasanze kuchapa madonation. Madonation zilifika 7 million. Ati haka buda kalisema, there is nothing. Family is family.
Pia ka identify as.
Yeah. As Chira's grandfather. Yeah. So, natikia jo story?
Do wagani they manipulate. They manipulate your ways, your clothing, even beliefs, Joe. Because I believe that anything good can come out of this guy. Hata kimwangalia you guy, hata kisikia inakaa ile raia kuna sema chira amekuja. Yana vaa viatu anatoka. Anaenda huko maybe anachapa drink zake. Na akirudi na nacha amesema eh hey, hiyo raia ikifika hata isipakiwe kitu. Hata asipakiwe mahindi. Wacha naye akae. Lakini unajua the fact that kumaanisha like ana bring to shame. But sasa hiyo shame imeturn to fame with something.
Money.
Niko like hata niko sure alikuwa anaambiwa na nini na mabeshte wake huko kwa bar. Ah wewe mkegue. Oh komo itakira tu.
Kubali tu.
Alichochwa. Alichochwa na family.
I think he hit 5M, sindio?
Ilikuwa alianza kubonga vile ilifika
mita 7M.
Alianza kubonga vile ilikuwa 5.
Alianza kubonga vile ilifika 5.
Oh.
Sasa unajua watu, unajua mtoto ni mtoto, alianza hizo. Yuki alianza kujitetea. Huyu kijana unajua, tutamsika huku. Alikuwa mesemeo la ya. Isizikwe hapo. Na ni kama alikuwa amemtenga kitambo. Unajua boya kwa orphan. Turaya tu orphan vile wanga.
Tunakapitia.
Nakapitianga. Ako kwa familia lakini ni kama yuko. Because wanamlenga. So vile ilifika mita tano, vile tu yana mesema, I think alienda kunywa kwa baka. Wewe wada pesa yede, ai. Ati ya, RPG, ya, RPG kitu gani. Sika mutu ununue gari. Alamu na jawasapiri uchoma, unizapata hiyo grave ina kwa fence. Unijua hivyo? Uchoma hiyo design jo. Ina kwa fence. Kiraya. Ndiyo raya zikininizi nasema, apala zitu umweka pale na tuka umjagia nyumba yake ya mwicho hapo.
Kuna vile but do wakani story jo. Kwa mii nikifikiria juu ya do mufikiria kajuira ya moja jo. Jesu shina tukisahau jo. Na kumuka jo Ochola jo. Ochola mpaka litengeneza hairstyle. Si raya kuna sema ni mtoyo wa kibaki. Hapo jo ilikata kusettle out of court. Unajua hivyo jo? Yes, the family kuanta kusettle na yeye. Alafu akamua settle. So, oje mimi nachukua mseni mchinga je. Kwa hiyo kesi kienda kotini.
Yeah, pia just settle in life.
Uta.
Ni kiambo tu.
Lakini angewin kweli because nilikuwa naona ni kama a true story hiyo.
Mimi kuna politician naweza sikia tuko tie, tuko na ties na yeye. Niangalie kama pia my life is worth losing juu raya. Kuna raya hata iwezi kutaka you guys. Wacha na hizo raya. Hata mabuda ananga issue. Watoi. Watu hiyo naonanga wewe ndio unakaa mkugawa mali ya buda yangu.
Tena unajua wewe ndio unaweza kuishi. Wewe unajua ndio utapendwa zaidi sababu umetoka kwa shida. Yule mtu ametoka kwa shida anakuja sasa ndiye anaanza kupatiwa vitu more because yeye ametoka kwa suffering. So kingi hapo mandaye you guy unachukua kwanza una
no he can take the jiwa
yeah he can in it yeah, lakini kitu moja ile lazima mse akubali jo masikio jo masikio waga joni ni ya kibaki kabisa you guy chiki masikio ni kibaki chiki mapua pia ni kibaki the only thing jo ni skin tone ni ya kijaka mother alikuwa mjaka mbaya alafu unajua kuna ile time report ilitokea ile I think tuli mention ingi kwa hii show ile ilikuwa expert Jacob Ochola is related to late Mwai Kibaki sindio so kulikuwa gana hiyo article. Alafu kulikuwa na article gani tena? Kulikuwa na ile Jacob Ochola, a man who claims to be Kibaki's firstborn son, now demands share of his estate. You guys, estate. Sisi na jenzile ni share of Tagro.
Sinile unaonyesha buda yako na unamchorea.
Alafu sasa, 4 months ago, ndio kukakuwa na ile Kibaki family six talks to settle with son and daughter. Sindio? So there might be white smoke between Fomaki and the two sons claiming to be nini. So walisema wanataka kusettle na ira ya, but inaka hile do waliofa ikakata.
Walimuwafangapi. Umekuwa
tag rock maisha yako yote.
Walimuwafangapi jo you guy.
Sijui, ataka ni 10M. Ni pesa huku wanayo. Kwa sutenda kotini, hii ni Kenya cho. Yeah, like if the Kibaki family decides haikulipi, haitakulipa. Unajua hivyo?
Unaweza enda kotini ama uende kabisa.
Yeah. Yeah, ila kuna time ilianza kujitetea inasema, inaanza kufuatwa na magari. Of course utakuwa paranoid. Unajua kuna una fight ile like, you come in as a neza shtuka just siku moja nimemkole. Niko like you are related to the Kenyatta family. Niko like, yes. Unajua kuna zile design ukisikia madhako alicheat, there are different ways you get. Sikia madhako alicheat with a nobody. Wewe hata simto ya budago utakuwa umejam tu ingeo ulikuwa nini hicho. Lakini jo sikia jo madhako alicheat jo. Yeah. Like in 1970 yako umezaliwa lakini the sperm was frozen. Ili friziwa in 1978. Then akajam na budago akaamua let me use this to make my next child. You got me kipata any sort of Kenyatta in my system. Ingine atanijua. I'm coming for mine.
You're a joke.
I'm coming for mine.
You get me mini kijua hivyo. Hata wale wenye tumezaliwa nao mabro na masiz. Naanza kuambia nyinyi sasa unajua. It has been good. Mmenitesa sana kwa hii boma. Mimi tesa ya kutosha kumbe damu yangu iko hapa. Eh, naanza kuoga hiyo manguo. Mimi nimekuachia viatu. Eh, yuko mpaka anachukua CV. Mwambie nipeni CV zenu niende nazo kwetu. Eh, something can come up. Nipeni CV zenu.
The first place unenda ni wapi? State House ama unenda kwa ile unajua kuna kuogana keja fulani ya the Kenyattas next to State House. Unajua?
Hapo they know.
Yeah, hapo they know. Unasikia?
Are you guys hapo unaona kanyaga first? You guys hapo unaenda first. Hata si finyi bell na simama tu. Wachia kada kunifungulia. Wachia kada kunifungulia you guy. Naongea nini kwa hapo nje, you are fire.
You can't you know
you come to go on maskini.
Wewe sema you are fine alafu. Kafaya ni kamoja ka hewa. Yote hii unajua. About which is like some of these things, what which is aga like tag rock ndio shida je. The enemy is poverty. Kuna zile vitu like na yes napenda budangu, yes napenda lakini if there is an easier way out of tag rock. Unajua
unamwambia release slice, me.
You get any slice of the Kenyatta nini? Kenyatta fortune. Are you going to jota itakuwa like haiko nini? Like why do you do all these episodes? Just one episode every month is okay. Life is a holiday. After you see Ryan and he's like, tunashoot wapi? Let me see. I'll send the heli. You can shoot it on the heli.
You can go on air on air.
Yeah,
up in the air.
Yeah, up in the air.
I mean, neza pigia survey hiyo mali yote, you guys. Neza enda baka Northlands, you guys. Nikasema metu hapo kwa mlango. Niseme, mnijui nyinyi. Nataka kusema mnijui.
You guys. Hawani nafanana, eh?
Yeah. Nyinyi hamjui mimi ni nani nyinyi? Hamjui mimi ni nani?
So now, with that in mind, if you are this dude, this Uhuru lookalike, ira hata ijaitrai kusema ni part of the family. Ira ya nini? Shida yake ni nini? Wangu ira ya nafana na Uhuru kabisa.
I think anajua budake huyo.
Yeah. You guy budako. Ira ya. The last time nilicheki, inatoka gatodo. You guy. Kasko wrong. Ira ya inatoka gatodo. Alafu, Uhuru mwenyeni wa gatodo. The original. You guy ira ya iko related. Amisu wezi
kukua. Unawa gani kama wako pamoja?
Ira ya iko related. Doe cheki jo. Yes, ni photocopy Uhuru.
Let me check.
Ni photocopy Uhuru, patia yeye anaona.
Anaka Uhuru amechapa mbaya.
Anaka Uhuru amechapa, na si ni ukweli? Ndio. Yeah. Mira has a demand. Unaitisha tu nini?
And his excellency. I think hata ni imoro. Hata Uhuru akiamka angalia tu iraya vile inakaa.
Yeah.
Anafaa ijenge at least.
Uhuru ndiye anafaa kujenga.
Lakini vile alicheza gachini hivyo, si labda alijengwa.
Zii, watu wago panga the matriarch. The matriarch of the family. Okay. Your family is a very interesting family. Ili tokaga straight from the patriarch to the matriarch. Matriarch kana tajagi jinake. Tulia. Ule jo, mja kabla utoke, lazima kuwa umeamua jo. Umeajipata paluka.
He has.
Acha kwa nini? Unaweza uma pamba.
Cotton mouth.
Ulele ni mofa.
kuna family unaweza jihusisha nayo mpaka you think twice. Uone hapo unajipeana.
Yeah. Lakini iraya si ati inaishia soft life. Tayari life ni hard. Mimi naweza kuwa ni iraya. Alafu unajua siku hizi, unajua zuri siku hizi ni nini? Unaweza anzisha ka YouTube channel kako fulani, social media ili una track movements zako zote. So naambia say today I'll be here. I've been told my life might go if I go. Just know it's just know it's my family. We are denying me what is my my rights. Ila ila ina fato. Ila ni uhuru jo. Alafu pia ndio kumushi ndako yani uhuru
shai comment juu ile yako
aje comment
oh alilenga tu hivyo
kind of the matriarch attack your story cuz matriarch anajua as long as aku push out you are not a Kenyan
you pushed away
kuna nini kuna uhuru anakuaga na bro US unajua kuna raia fulani tu asiju team Morelo haijai kuja kuitisha anything yani kaili ambiwa tu na madhaki wa gamlami kama madhaki aliambia tuna
kisa kama gamlami kalikujaga kako na kaka pointi hivi.
Nishaika cheki.
Nikasikia ni brother unye.
Sota ni cheki. Nira inaitwa Tim Morello. Inakuwa gani nini? Inani Tom. Tom Morello. Anakuwa gani msewa. Cast is korong. Ni Rage Against the Machine. Yes. Chini andike jo Kenyatta. Yeah. Msewa Rage Against the Machine jo.
Yeah, yo band.
Yeah. Budake jo ni Jomo jo. Hira ya jo ita ijai nini. Ama ina kuga ni Matano was first elected ama ni nini yejo is Tom Morello related sijukani huyeye okay apoleni jo ini story imekuwa refu kabisa but yeah I don't know how related he is with the Kenyatta family but me I'd ask for my share to you guys his father participated in a Mau Mau uprising and was Kenya's first ambassador to the United Nations was first elected his aunt budake si Kenyatta but he related to the Kenyatta family
lakini kuna mtu mwingine pointi wa UK
alikuja
ga time flani sikumbuki kuna kulikuwa na kitu ilikuwa ilikuwa time ya unye ile time unye alichaguliwa president hiyo raia ilikamu nikapointika kwa UK tukasikia mara rumors bali za hapa na kule.
Yeah, kuzio Rael kwa gasi. Ilikuwa UK ile time iko ina act ile movie ya naiko na bonga jacket. Ilikuwa ga UK hiyo time.
Wow.
Ilikuwa ga actor. Alafu inakuja vile sudhara wa actors. Our first president was an actor. Unatuambia
tunafaa tuheshimu watu.
Tunafaa kuheshimu watu. Hiyo
clip. Hiyo Rael kwa hasla hiyo. Alikuwa politician na bado ni actor. Kwa hivyo alikuwa anaambia mdhama ikataa hii mambo ya president. Ikataa. Uligana vile kuko ikikata. Denzel hakuna kitu ataona.
Light camera action. But saa nini? History ya ira ya ingine. Mimi nafikiria joy it's worth a stab you guys. Like well life yako yote umepitia tag rock. Alafu umeamka jua unafanana na raia fulani.
Alafu na jeu hakuna mtu anaweza kata. Alafu huyo hata kuna vile anazambua. Hata anazambia tu magistrate. Ikawaje ya DNA? Wacha niulize iko haja ya DNA. Agarie ni kosa kabla mpoteze pesa.
Zile za hiyo. Iko haja ya DNA. Amuita Uhuru hapa tuanze kubajuka. Ni kama haja. Yeah. Ina inafanana na Uhuru design. It's just the fact yani msapere. Si ndio? Wacha na tuseme yes msewa kuna sema hivi atasema msewa gatodo. But yani msapere. Ira ya kuna land place yote wasapere wako ile hana land Uhuru.
Azi.
Sindio? So that's the first thing. Yeni msap. Anafaa na Uhuru. The next thing tunafaa kuuliza ni. Nini kuna whatever. Like madhaki alikuwa msupu. Ungeone photo za madhaki alikuwa msupu hizo siku. Hakuna haja DNA.
Hakuna.
Hii raya tu yachiwe tuka kitu.
Na sana wanaka almost the same age na. Na unye. Na ni na unye. So ni kumaanisha that year. Unajua kuna ya msiwaga on a rampage you guys.
Kuzo nda kuna miati nani this I'm a president sa wako na cheat. You guys you cheat.
Of course hiyo time ya kina Kenyatta I think hata haikuwa inaitwa cheating.
Haikuwa inaitwa cheating.
Haikuwa inaitwa cheating. Because mimi napigia kwa tu story na maankule. wale kitambo before daddy. Rael kuna kuja tu na dem kwa keja. Unakuja tu na dem kwa keja. Unaambia wife, sasa unajua huyu, huyu sasa ndio bibi wa pili. Na una dozed. Nasikia ilikuwa ni kiraya hivyo. Alafu wife nae, anabaki hapo akibongana huo, haezi mtu ateke. Ilikuwa ni kiraya hivyo.
Anamtunga orientation.
Inakuwa gayo like. But still pia, swali ni, nyumge kwa dosi hivyo, kwa dosi yo level ya uhuru. Alafu onera ya fulani inafanae. Uneza kuwa curious. Kuzumi uneza kuwa curious.
Uneza kuwa curious.
Uneza kuwa chieka kitu. Si, asita kupatia half, but nda make sure unaishi vizuri, una, una nini vizuri. Uneza kuwa chieka ke. Because, akina Ruto ishiaga kwa, hizi nitangwa nini, hizi ma church. Wanatua 1 million wanenda na lala vizuri. Na si endagi church moja. Kwa hata kuniambia uhuru kwanza anze kudonate do. Haja donate more than 100 million ile tu hivi hivi.
Unajua? Yeah, amedonate.
Ametoa do. Yeah. Lakini I think waga wanaingizia because wanaona gani kama ile yeye inaweza kuwa popular kushinda watu wale wa familia.
Yeah.
Kama ile yeye sasa ikasema inataka kusimama MP Gatondo South. Unajua inaweza pata kura jo.
Yeah,
sympathy.
Yeah.
Because kwa campaign ni si umu najua wali nitega. Hai. Ni nimetegwa ama sijategwa. Yuka ya kampeni tu na jina ya familia. Lienda state house ni kafukusuwa kama ubwa. Nisaidieni ni kata buge. Wasafiri.
Augusta.
Uu jamaa hata anaeza kuwa msuri kuliko Kenyatta huyu. Tushague.
Take it. Rapcho, unasahau kitu moja. Nilitegwa kama maumau. Ndivyo kama wao ndio kwa sababu soft swali ya kuhit the Kenyatta family. Yeah, inakuwa gapo. Hapo ndio
anataka akasema mbe Gatondo sahi. Mimi na kushoku na raia zinaweza mchagua. I'm up sana.
Jua ile nini. Eh, but hiyo raia ufanana na nicho.
Ni spitting.
Ile raia inafanya kusojua.
Ni less spitting.
Kuna ile level ya wealth, mu understand like kama mtaki mse yote akuje. But kuna ile level ya wealth jo. Ushe check ile calculation ya ti a billion and a million tofauti. Like inakuwa ridiculous jo. Like kuna raya kara yai kuna $1 billion eh. Ikiona $1 billion iki spend $100,000 every day. Itachukua jo ni 10,000 days kabla ido iishe jo. Ni 100,000 kila siku. Acheki. Cause hiyo ni 10,000 days. 10,000 days tukidivide na 365. That's like 30 years that's before doishe. Acheki.
A billion.
Just a billion. So, inamaanisha, ile familia, sindio? Ikikam to billions, wakona billions ngapi. Na hii raya si haita spend 100,000 kila siku. Acheki. Inakuwa like some ridiculous.
Wanafawamjenge.
Ikikam to dollars inakuwa ni ridiculous sana. But hira yengine ni tuochola mingi ambia tu settle out of court.
Ochola, kama alikuwa nataka kujengwa, angechukua tu yodo. Mino angechukua yodo. Angechukua yodo, and then acheze chini. And then unajua pia familia Obako. Usema ati wakona ganji yodo zaini ya kina uunye. Sana ati yodo. Ati angetaka do mob tena sana. Najua kuna raya zina kujenga zina itisha do mingi. Baka familia inasema ai. Hira haya nayo ni aje.
Anasema Ian ati raya na itisha do mingi maka familia na shindwa which is more expensive cotton or
apambane
juu
juu unajua kuna mapolitician
apambana na hali yako
kwa nangalia network hapa since you've talked about it nini akona the Kenyatta families as the top nini, 4 richest in the country with a combined wealth of 311 billion
Kenyan shillings
311
sikia hiyo cha hata ira ya inamaanisha hata wachi ira ya billion wako saa na ira ya itakia billion ira ya 50M ina cheese
ina cheese
Ina 50M ina cheese alafu mnaipatia shares kidogo ka like 0.1% ya akina Brookside kila kitu 0.1% inamaanisha family yake iko set for life unajua hivyo hata yeye mwenyewe nini alafu hii story mnaisolve hivyo cha lakini jo raya zitakagi kujua hivyo so kuna kwa gana na hiyo, but kila mtu na hali yake. Kaira yeye imekubali inafanana na nini na fight. I fight for this thing. Ndai hawezi fanana tu na mtu hivyo na mfanana. Na
I think
kuna labda alizimwa. Labda alizimwa. Siku na time alikuwa kwa news. I think alizimwa hiyo time.
Wale ambao
alianza kutoa za ovyo ati ukatatee sijui kama hizo raya alizimwa teketeke. Haja alianza kuleta aibu you guy. Ndio alianza unajua hata ba. Ikuja ba. Na ikia asubuhi mpaka jioni. Sasa hivi. Zingwa kona ira.
Inachoma.
You need to do something.
Inachoma.
Alikuwa anachoma, alikuwa anachoma mbaya. Hope yake ni kusimama MCA.
Scare. My brother ran for president. I'm running for MCA.
Unacheki hapo Ruiru hapo you guy. Hapo Northlands. Asimame tu hapo.
Hey, but say so kuna hiyo raya. All the best to hiyo raya jo. Like life inakutandika hivyo jo na your family jo. Your father was rich. Hiyo raya jo ina. Every time we angalia mpaka mwiyo ni huruma tu.
Sasa jambo vile noti ni sasa jambo vile noti ni changeiwa. Wakatoa image ya budake.
Yeah.
That's the only time alikuwa na connect you.
You get like in life was unfair.
Ama pia ilikuwa hard kupata budake kono.
Alizaliwa. Pia baada hizo siku ni uzapata cho madhake tu ila ilipitia gagatodo kamalizana madhake alafu akoionana kusikumfikia ilikuwa hard. Kinaja those days ku move to Nairobi ilikuwa hakukua na mabaro hakuna nini hakuna. Unajua ni tunacheki na just squeeze dema kini ni hivi ni Instagram jo. Anaenda hata place kama embassy like si nienda US. Okay yes I have the president's pregnancy. Karaya kana tokea jo kadogo jo. Hapo sasa shida ni so what's his name? Zakai.
Zak, baby Zak.
I see I've come to take another. Where do you want to work? KRA. Hey.
Hey. Trust to be a leader.
Lakini kwa mtu wa nini? Mtu wa mdosi alafu kuja kudiscover kisha zaeka. Inakuwa stress mara mbili.
Inakuwa stress mara mbili.
Because unaanza kulaumu hiyo raya mbona hakunikujia nikiwa mtoto. Hiyo ndio swali atajiuliza. Hata akapimwa patikane kwa hiyo familia. Unajua bado atajiuliza you guy. Na acha ni agaike miaka 40 kwa dunia.
Imetandikwa na life tu.
Ni life.
Imetandikwa je guy iko in his 50s. 50s kihepesha 60.
Oh, kwa hivyo amekapitia. Kwa
hivyo nani alidedi 78. So Kaira yaiko anything less than 46 years old saizi. Haizi kwa mtoyo wake. Kwa hivyo alidedi 78. So lazima kuwa likuwa shape petana end of 77 hapo. Ndira yaize kuzaliwa jo. So kuna hiyo. But sasa try to imagine pata ira ya vile inafana na uhuru nipate kai imekaa chini nataka ku bet. Je sasa je kuudachi. Una gaba. The easiest jackpot. Was when you are born. The fact to come but je hakuna bila na bet na. Eh but hizi familia je. Yenye anaje tunagado so acha tuongee tunaongea vile tunaweza share. Wazapata jo time utaki kushare huko like why should I give him? That was my father. This is. But mufi likona kona penda budako number 1 alafu number 2 kaa ni ile tu design ya mtu anaweza kuwa ni related na wewe. I think unafaa tu kumjenga kidogo tu. See half the estate of course.
Yote watu wake si basi watakuwa tu related na nini. Hamtakuja kutoka. Unajua kama damu ni moja. Hamtakuja kutoka. Unapata amezaa katoi kama kuwa successful, alafu kameanza kuwachomea hiyo. Baba yangu alitengwa. I am here now you guy. Well, it started from the bottom you guy.
Nakamna hizo. Now we here.
Nakamna hizo za ovyo.
I think yeye ni kumorganizea tu. Kumuonyesha tu njia na asijue ni wewe. Kama ni place unaenda unamtrack unamwangushia ka hint within his circles. Unamwambia hey, kuna hii job imetokea nini siende ujaribu. Unamtrack unajua hii raia ilienda ika apply. Unamuingiza tu huko. and then to promotion to make sense.
Yeah, afu inapelekwa nini? Inapelekwa therapy by force ya chepo. Nitakwa rehab. Kwa rehab by force. Before juu tunasema ina rise tu kwa rank.
Juu.
Watu wanapata scholarships zingine haziko. You're going to America. Oh, you won.
Yeah. If you're rich, by the way, if you're rich, unangi shida ama need ya kuji identify na another family.
Yeah,
ni thug rock juu inafanyaga. Dad.
Hawataki zoaibu.
Kuna mtoi wa nani alidison ni zake? Mtoi
wabiwot.
Alidison budake. Lakini kama angekuwa nakapitia you guy, kama alikuwa ni demu wa gidhari.
Hakuna kudison.
Hakuna kudison.
Hakuna.
Hata tusiende mbali jo. Kuna the kingdom of Uganda. Iko next door, you guy. Muna juanga vile siku wageni menuki M7. Nisikia tu zingine za, you know your mother was somewhere in Kampala. You get what I say? Like, there's no need for democracy. Muhozi is my dad. So, chila ni Muhozi ni za kutumia aso wa kudedisha.
Muhozi atakagi upuzi.
Yeah, atakagi upuzi. But na try to kusema ile, like,
there's a certain level of wealth. Oversized suit.
Yeah, I always wondered why I love oversized suits. Ati mkono tuwasile, as a matter of fact, oversized t-shirt by Sauti Sol and Matata. That's my song! M7, jo. Yeah, alafu tukimalizia jo, kuna hii photo raya fulani jo ilishare na mimi jo. Sijui kama mlicheki jo. Kuna track ilianguka, masaid za nini. Ilianguka masaid za Thika Road jo. Ilikuwa na soda. Ilikuwa na juice na mkate jo. Raya za Kenya hazikucheka. Checki mlio raya imebeba juice jo.
You guys, sasa hii sando tunasema sasa origi jo. Juice na mkate, you guys.
Yeah, ni combination.
Juice na mkate, you guys. juice na mkate na ina.
You know jo tu, si watoto wadogo wako kwa scene, you guys. Ni raya zimekoma.
Na unaona vile raya imebeba juice jo. Yeah, mkate iko na expiry. Because mkate na uibe mob, itabidi upatiane. Unajua hivyo? Hawezi ishi nazo forever. But juice unajua raya iko to eat. Tosha mwaka mzima. Kwa tu ni maji. Yeah, so mnachekia jayu. What would happen? Ukiona truck imeanguka. Wacha tuseme juice kuzapo utakuwa nimekuchomea. Na ni do. Na kila mtu ana rush for the money. Sayo unafaa kuona kuzia kurekodi kwa nini. You guys, what are you doing?
Mimi, nakuambia something has come up.
Yeah.
Something has overturned. Turn of events.
Try kumajini ni foreign.
Turn of events.
Ni foreign currency. Turn of events. You get it when foreign currency. You get it to dollar.
Hivi nakuambia.
To dollar ama to euro. Because pia,
inaweza kuwa unfair.
Yeah.
Kama ni area unaweza access nakuambia, ni aje. Huko, unatu?
Kupanda gari.
Na hakuna any, hakuna karao.
You guy, kama ni do.
We are coming back.
You guy, kama ni do.
Unachiki yule mse.
Ipo upande gari ufike hapo imeisha.
Yeah, yeah.
Uyuhu unasema nina, ipanda gari ukamu.
Yeah, but na understand kila na maanisha. Nasema kama ni place.
Tuseme tu nimeshuka tu hivi na kama. Maybe hapa hivi kwa bridge. Na hakuna mse. Ile time si utoka hapo usiku after record.
Yeah.
Hakuna msee wa msaiti jo.
Yota hino neza notice jo kumbe ye. Racha. Uja zangu za obyo ni gaya. Seems keep two mis living in me. Mini marathona. Mtu choka tu juu hakuna inspiration hapo mbea. Yigea kiwa na do mzuri. 42 kilometers unachapa vizuri kabisa.
Sinikama ilo unasamanga like, you know, in life you also need element of luck.
Luck.
Na hiyo luck sometimes wasewa wanangi kiletwa.
Inesa kuja once.
Once, jo.
Kwa sikuwe place kaya yola fukuwe ni dollar. Chukweta ka $30,000 flani uze kaficha na ujitoe kwa hiyo noma. Kwa hiyo ni $5 million niko nae. Alafu dollar unjo ni kanga tu chini ya kitanda. Si lazima ata yende kwa bank. Kusikipeleka kwa bank ya itako, did you get the money? Let's go, guys, shit. Sawa tu ni chini ya kitano, naka, una uwazo tu kamoja kwa bina. Unaenda, hata wabiaki wife, you get. Yeah, wife anashinda kwa hira ya ni nini.
Na ina stress ya life.
Yeah, unamekiwa kwa hapa. Na hapa ile. Ina kwa niyo.
Yeah.
Because, yeah, so, you get. Juice, ina hatu wache tulejua juice. Wazo ina kwa gara ya githan. You can toa this dude from Madhare, but you can never toa Madhare from this.
You guys, sapo si unachukua tu ndudhi, you guy. Unazipanga kwa ndudhi ni kwa metuwa kwa supermarket.
Chida ya raya ndudhi pia tena itakuwa ni zake. Kijika mindo ya ndudhi, nisa kutu, atu matani kube, saa weka, ni halafu zzzz. Hawezi ni report. Najwa ni kitu ya kuhiba. Kitu ya kuhiba wezi report.
Lakini then again, najua, kuna raya fulani ilikuwa inaniambia, tulikuwa na discuss nayo, inaniambia, sometimes hizi raya zinafanya hizi maajali, ni kama wanga, wanafanya intentionally.
Nishaisikia kitu kama
hiyo. Nishaisikia? Raya naambia tu raya za salga. Wamebonga na kampuni ya mekataa kuongezwa mshahara. Rene na tuku kunywa hapo salga. Mira kuja kugusha roli ya mkate hapa. Waya mjakula. Na inaangusha you guy. Na raya zina nini. Na inaacha job.
Yeah.
Na inapeleka hiyo nini.
Oh, most of these are tracks. Jaisiki ya atidaria liumia.
Au miangi.
Atidaria miangi.
Rene inaangusha. Watu wanasanya na inaacha vera. Inaacha kampu ime lose mamili.
I think kuna duvituka hizo Kenya. Anything ile una transport hivyo lazima ikuwe uko insured. Otherwise unaweza sort in one day. Kai kuski hata ijalishi ni nini. You guys are kwa jo umeangukia jo umeenda China ukakuwa the sole techno. Ni techno whatever, ni tu sole distributor. Okay, ka phone ka nini ka simu ka anguke. You get a whole village kila mtu yuko na techno all of a sudden. There's nothing. It's just Kenyan. Hatukwagi honest dudes. Ajibu?
Hatukwagi honest.
Hatukwagi honest. So hizi vitu zote lazima we ensure. I think kulive Kenya na ati wealth yako iko out there ikimove from one point to the next na haiko insured. Ugeo unacheza. You're tempting fate.
Yeah.
Na thagro wakua gaina kungoja. Jo, iko tupali, iko tuwe. Uwa mia niambulia ni aje jo. Ina kukujia. So I think kuna hiyo level of safety. So raya ziliamua jo. Ziliamua nini. Alafu ikikam tu stories of floods. Unajua kuna kitu moja atukubonga juu yake. Na kumka jo nani. Sakaja ali launchigi boats you guys.
Nakumbuka jo. Nakumbuka hiyo time ya.
Alinunua boats.
Time ya El Nino. Sindo. Hiyo time walisema kuna El Nino. Na kuna doi metoka. Sakaja akasema kuna maboat. Sijaziona jo. Na zilikuwa zinahitajika expressway. Because nilikuwa naangalia.
Expressway ilikuwa ina kasi.
Nani alikuwa ameweka video. Video pamoja na picha. Madowo. Hata ukiwa na gumboot. Uwezi pita. Hivyo ndio kulikuwa
kuna kaa. UK ilikuwa ina kasi imoja.
Ilikuwa ina kasi imoja.
Sijeche kimagical that. Level imefika hivyo kwa baro. Unajua unaonanga. Like ndaye ni place maybe kukona. Shida ya drainage.
Yeah.
But unaonanga tu ni ka section. Hivyo ilikuwa tu hii ni mto.
Wale watu walikuwa na tugari tudogo tudogo ni mwahurumia. Utu wanae jo.
Tulikuwa tunakaa tu soap dish.
Atunanga bahati. Atunanga bahati. Kwa tunajua.
Sasa wewe unajua umepanda juu kule juu hati ndio uko na haraka.
Na umelipa bado.
Umelipa.
Unajua ni barabara unalipia. Unajua ukipata flood kwa barabara ya Sare.
Ndio fada. Na kuna iko flood time ya Uhuru. Hiyo ndio kitu moja nashindwa na sikumbuki. Unaona kai flood time ya Uhuru?
Zizi.
Kwani?
Sijui cheki floods.
Nini me happen in
drainage. Unajua kuna raya zilikuwa zinazusha hiyo drainage hiyo kitu. Wageni kuja kama imemwagika tu kando ya barabara.
So ikablokiwa.
So ni
kama ile. Kwa hiyo time
ile hivyo. Pale ABC.
Ilikuwa inanyesha hivyo
na inamwagika tu kando ya road. So kama kuna tumawe na uko chini you guy. Alafu ipate gari yako hata kama ni mabati ama kio. Majina acha tu alama. And then the fact that hiyo ni barabara ya kupei. Na hizi raya ziko chini hazijapei. Unajua zitachukuliwa ni madharau. Achukulia sasa unaona wanatuharibia magari sababu. Wamelipa huko juu.
Okay. So ukitaka kujua vile raya yetu pia inachoma kuchoma juu. Nani Sakaja. Kusikumbuka Sakaja alikuwa majuzi ameishia kwa church fulani. Akasema jo saizi ukitaka weka floors jo.
Ndio
zile za ovyo.
Zile za kupanda.
Nairobi is due by 20 what kutakuwa na 10 million people akwenda givo. The more internet in the spread the more Nairobi ita grow vile kila mtu anafikiria. Ita grow hivyo.
Watu watajitoa.
Yuko ushafikiria 2050 utakuwa Nairobi because mimi sioni kama nitakuwa.
Zizi. Raia mob kwanza hiyo
ndio. Tutakuwa tukichapa podcast hiyo huko kwa internet. Internet itakuwa fast kabisa. Itakuwa tu huko tunachapa podcast. Katika hiko nena tunaendelea. Like, haitakuwa lazima tukue Nairobi.
Haina haja. Kama ukiangalia sasa raya zinaishi Kiambu, kutoka Nai baka Kiambu, ni time kidogo kuliko kutoka Tao mpaka Kayole.
Yeah, yeah. Oh, yeah.
Wewe unatoka Tao mpaka Kayole? You get traffic ya Jogoro, jo 2 hours. Na Kiambu ni wana.
Yeah, yeah.
Na sura ya ikona dinga sitaishi Kiambu.
Afu time upate, hizo ni maslams. Kwa zuma keja unajua, kuna I think ni Elia alikuwa ameandika hiyo story. Kai kuna wase walibaigi mahao, place kama nini, hizo apartment. Msalibai maybe apartment place kama hizi sasa kuanza zikianza kuundwa hizi refu refu. Padajua kuna mtu alibai like 25 million. Kuzo just likuwa special hizo apartment. Saizi hiyo keji alibai 25M. How does it get mtu na 12M?
Kamesha hivyo.
Yeah. Yeah. So raya zina kwa miaka you can never go wrong with real estate. You gonna go wrong na real estate. Hiyo jinga ikiendelea. Inaenda ku hurt developers more than it's going to hurt the normal Kenyans. Because itafika tu time kileleshwa ni kaa pipeline you guy. Utakuwa tu pale jo. Watu nini raya jo iko tu kwa kwa balcony ina nini ngoda vizuri na afina kaanika hapo kaa.
Na mtungi.
You guy mpaka flying.
Na mtungi ya maji.
You guy raya za Kilimani. Zingoje flying toilet kwa balcony.
Yeah, kafikia
leo. Na raya za Islando. Ama raya zimegrow kwa slum.
Yeah.
Hawajai change jo you guy. Za bara raya mmeenda huko. Unajua kuna kuga na shida za maji.
Yeah.
Yu the more zoma house inazidi kuwa refu, the more kutakuwa hakuna maji.
Wea, kuna maji.
Juu Nairobi tu kuna shida ya maji. Nairobi kuna kwa watu na shida ya maji. So raya imepanda baka huko juu, and then ameenda ako Kilimani unajua ametoka slum.
Yeah.
And then anapata hakuna waba jo. Na kuna baka kajakuzi. Ah, you guy anaanza na flying toilet.
You guy anakajua la kagri. Anakajua kale kana calendar hiyo.
You guy unakapata kwa balcony hiyo. Unaanza kuenda live on TikTok. What is wrong with Kilimani these days?
Kwa slum ilikuja huko.
Hey, ilikam.
Yeah, what's up with kills?
You're killing me.
Lakini ile kitu yenye na hurumia ni crime. Ndio crime unajichaguaje.
Yeah,
unajua hizo
yeah,
tabia yeah, zinakujaga na crime zinakuga zizi kuzimeshika
zimeshika
zimeshika na hivyo so hizo hizo crime za hizi nyumba zinakuanga refu zinakuanga na wizi ya manyumba sana
yeah,
hizi
yeah,
keja zimepita kuanzia ghorofa 7 juu ni ngumu ujue watu wote hapo juu labda ni fourth floor kuna floor zingine 3 juu so wizi ya mahawe inakuanga raia kuja tu zinaingia inafungua na inatoka na vitu.
Yeah.
Kiraya.
Alafu najua nini jo? Hii ndio kitu kuna mablanda zingine jo sakaja na dujo. Paka iraya inaitwa nani jo ili muenjoy? Inaitwa nani jo? Inaitwa Gabriel Oguda. Ili muenjoy jo cause on 11th of September, you guys. September 11th, a special day in America, 2023. Iraya jo ilisema we have mapped out all hotspot areas that are prone to flooding and the Green Army will be shortly on site in all the 85 wards. Say hi when you see them. Encourage them. Let's make Nairobi work. You guys, the Green Army, we're going to fight floods jo. Say you to end up you see the worst floods. More than at a time ya Kedero. More than time ya Sonko. Yeah. Hira haya jo ni nini jo. Because uliche yule Gabriel Oguda jo ali.
Sasa Green Army ni wangani yao?
Si ali nini raya?
Yeah. Za kusafisha.
Sasa. Za kufight floods. Yeah. Specifically kufight floods.
Kuna pesu by Mhogo hapa. Umadha kaniuliza. Kwa ni 3 imefika? Nikamwambia. Akasema 3 hezi fika. Kuna madama meona kwa nduthi. Na kiona madam anakujanga ku sign off job. Ni wa Green Army. So they don't work you guy. So inafika 3 anajuanga kiona mother kwa nduthi ni saa 9. Yeye amekaa mkusaina alikuwa job alafu arudi mta.
Yeah, yeah.
Yeah.
Oh, ndio anafaa ku clean garbage yes, kwa barabara. Oh, yeah. Ndio maana kuna flood. Sasa kama ana sign kama hajadu job.
Yeah.
Lakini hii kanje.
Asubuhi aliingia. Aka sign, akarudi mtaa akafanya mashughuli zake.
Arudi jioni
ndio huyo. 3 hadi ajaichelewa. Akimbona anajonga ni saa 9.
Yeah.
Green.
Ghost. Ghost workers.
Yeah.
So ira inaitwa Gabriel Oguda iko imeandika lazima iwork has scrapped off zoning regulations that capped the number of floors in Nairobi estates. Bwana, if you know you live in Karen, kindly prepare for rusty. Because we shall be relocating to teach you how to hang underwear on balcony lines. Alafu na jambo la elimu aliza. We thank God for Teams University.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.